Qofkuna wuu islaamsanay darsada madangelid inuu si sirmoolu ku faday runtii waluu ma gobana laakiin garguurishiya ka jarna adana alxamdulilah sirogni wayna rajeeyay inay reer koonfur galbeed xoron dareeri doonaan dhammaantii omay balaa reer koonfur galbeed aani hadda dalka roog ihaanay dibadda roog ihaanay awoolo ka jar ihaanay dhabadee booy lahaa aha reer koonfur galbeed ambalyo walleha runtii welibu waa adigeyka ciidan u sunay welibu roog lilay la reebo usbaho er cadowgu ma fiirsado karo sharaf eedeeda wuu ciidamadaas meel bay roogaan saraakiisha iyo dableedaba mahadnage wayna lahaa gulaysaasaan cadowga inaysan dili kortan tustan qorigin in habad ku dhiyaasta aragdan waysin rajeeyan isinay dadkii dalkii horaysataan wadan dadan la'aneen dhimana wadan la'aneen dhaawacan wadan la'aneen oogn muxurowa sharafna meela ummadda qiimaha badan walaanigiga gabhooginga waalidiintiga isin in isin sharaftiyo sheentan xurnimidoo sheentan karaamadoo sheentan isisiin kusugu hayaan isin ilaahaysin abaalgude maamulka koonfur galbeedna meelmaama doona anta cadowga in la dirirtan diyaarsan runtii walaalayaal horta rognaga maalin oo runtiideeda qiimo badan dhib badan allaha mari insha allah dhib reed iyo dheef jarta leedahay marka koonfur galbeed walin rajeeyay guulan rajeeye runtii dhammaan odayaasha dhaqanka ka horeeya iyo maamulka iyo dadweynaha reer koonfur galbeed dhammaantiyo iyo siyaasiinta reer koonfur galbeed runtii iyadanka mahadnage dad badana runtii meelaha ku jeesida gaar ahaan baarlamaankii hore federaalka runtii ay baalaa xibno iyadanka mahadnagaan way jaree lan aba wal haysata walka si kii ziyaadii leh laakiin lanki aba walan haysana walka si kii bilaaba dhalinyaradii tagan walyaalan baahnaayn iyo runtii iyoyoona iyo yoona intii la sheegay runka aalen walayo rumee dhalinyarada waliba lenaa aan dhaladeen soomaali aan dhaladeen dhalinyarada gaar ahaan reer koonfur galbeed oo la qaladay dadkin iyo dalkin iyo diintin hanagada wala qaladki weydo xumaantii la kooyan qaban waliba siin taraa wala tara doonan toona ma jari doon adduunyan walma kule aakhirana walma kule laa adduunya aakhir walba kula inanka daba noogdan dowladda soomaaliyeed iyo caalamku nula kaashadaana cafisa siin warsadaana walasan cafiye dadkii ahaa ku nagada jidgooyada iyo rafaadka diinta muslimka jidgooyada eeda an warhun sheegay jidgooyada isan wadaan ummadun oo isan xabsa ka haytaan dhibaatee haytaan wallaan meel kasti yaalaan ha ku tabaleno runtii wayba leenaha dadka shabaabka fikirkiisa ku shaqeeyo shabaab walfay leeyahan dhalinyarada ka jeeda alkhushaasha la rahaan ashabaab ah alkhushaash halaku taboy walayo walahaayaan wala jarame runtii xafladii wali